andal ana weli, faamo wala andal
ana ndarta
andal, jogi o andal
ana ndarta teydude andal.
Ngonga jaati heɓe ngala andal ana kaani ndartude andal, sabi mo wala andal wala di aduna, mo wala andal yo bumɗo e aduna. Kana ndarten andal, si en darti andal fuu en keɓan barke meɗen aduna, cakkite lobbe laahara. Ndarten andal, andal ni jogi ndimaku. Ndarten andal, andude andal kañum wawi andude siimuɗum. Andude andal kañum wawi hemde aduna heɓa laahara. Nden no ngal ɗo andal kettino ɗon keɗa ɗon na paamon hono ko kaalo o warata yettinde on ko. E sabi e ngal ɗo andal mangal e dewtere mawnde windande J. Vernon Magi pillotoɗo yo Abdourahmane Sangare kañum warta yettinande e ngal ɗo andal. Yo Allah hokke barke andude ngal ɗo andal.
Mi jowti gorko e debbo, suka e mawɗo ɗo tawa ɗon heɗade min e leyɗe aduna fuu. Oɗon ngoodi heɗade programme jande dewtere seniinde, iwde e Modibo mo jom andal wiyeteɗo J. Vernon Magi. Suɓaɗo faa yottina on nde jande e fulfulde woni, min giɗo moɗon iwde Transworld Radio kongol wayraago. Hettuɗo to masiŋaaji to faa walla no nde jande hewtira on, kañum wiyete Emmanuel Mubitang, omo jooto on faa sanne sakiraaɓe worɓe e rewɓe. So won fuu ko njiɗɗon min hewta heedande e ɗiɗo jandeji, andon oɗon mbaawi neldude min ɓatakiiji moɗon ɗi faa keɓen andundiren. E ley majjum eɗen ngoodi faa hannden yahde yeeso e jande ɓataaki Paul faade e dental gonɗinɓe kolosiyankooɓe. Andon mi tawama hollitinde en e ley puɗɗode ndeɗo jande. So wiyeede goonga, haalaji taweteɗi e ley oɗo ɓataake ina heedanini en enen gonɗinɓe hannden. Nde wonno ande kañum e miiloji heewɗi ana woodi ley oɗo aduna, e bangal lamɗo joomiraɗo, kañum e bangal no aduna o tagira. Ka ɗum fuu e taweede ko jeyɗen wadde woni haɓɓaade e goongaji lamɗo joomiraɗo ɗi. Ɗum woni haɓɓaade e ko tawa windeede e ley mbiɗe dewtere seniinde. Eɗen mbaawi luggitaade naa du wiɓɓitaade anden ko dewtere seniinde yiɗi famminde en, ka haana ko fondinen andal kañum e mbiɗe dewtere seniinde. Sabi mbiɗe dewtere seniinde ana jogi sembe e doole. Goongaji dewtere seniinde ɗi heddoto faa abada, ka goongaji anniyaji ɓiɓɓe aadama kañum ka fuu waran halkaade e wakkati muɗum. Paul e ley hoore haala ɓataaki muɗum mo neli e dental gonɗinɓe kolosiyan koɓe ngal, mo tawama omo yetta ɓe e taweede yo ɓe sakiraaɓe hoolniiɓe haɓɓiiɓe e Isa Almasihu. Ndenno e ley majjum min du ko yiɗumin wiide woni, tama hannden so yimɓe ƴeewitii en ana heɓa taƴiran wo en hoolniiɓe haɓɓiiɓe e Isa Almasihu e ley ko ngatten. So wiyeede goonga, taweede eɗen haɓɓi e Isa Almasihu waawa suuɗaade. Dewtere seniinde ana wiya yo en foyre non, tama foyre ana waawi suuɗaade e ley nimere. Miɗo miila ko jaabotoɗon kam woni ɗum waawa. Hono noon ndenno gonɗinɗo e Isa Almasihu e goonga fuu suuɗataako e ley tagu mum, kañum e ley haalaaji mum e anniyaaji muɗum. Ndenno yo lamɗo jooman faabo en taweede eɗen yottina ko gonɗin en e Isa Almasihu ko yimɓe oɗo aduna. so wiyede gonga yo en settantobe lamdo jomirado yo en sedebe lamdo jomirado li odo aduna ana hani ko settantemmo e gonga ana hani ko kollitenmo nadu ko kolliten yimbe yalla ana heba anditinde isa almasihu e gonga e leeno gaiden den no pol tawama ana yettangal dental goninbe sabi yo be habibe e almasihu jati wonno mo beedi hen mo wadani be duhaw e le duhaw makko o mo wi yo babirat meden lamdo wadan on moyire e jam wala futo heboto so wana e isa almasihu den no gido tama ada tewno jam tama ada ndarta moyire anda moyire hibunde kanyum e jam dagido yo e gonnal e isa almasihu tan wawi hebrade meda nodde suni tawi a gonnali e makko ngara gonna e makko hande yalla ada heba moyire e jam habido nadu hebitedo e makko yo lamdo joman faabo en e bangal majjum den no faddi meden yaade yeso sakirabe ndardan hettudo masingaaji to walla no pamiron andi tore amen na adresse amen o
so odon jidi famde de do dewtere binde amen atakiji neldom min e dey reedi Côte d'Ivoire numéro ji amen anni 06 BP 2131 Abidjan 06 Côte d'Ivoire mi filiti 06 BP 2131 Abidjan 06 République de Côte d'Ivoire
Dentiab nden no ngaren e biide aye tati do mi holliti en hore hala bamde do biide aye tati o waran hollita en no Paul yettirta lamdo kamari dental goninbe Colossian kobenga mo wi do biide aye tati do min cerrata e yettude lamdo baba jomirado men Isa almasihu nden min nyaganto on lamdo fu e do dido halaji sakirabe Paul ana hollita serrata e yettude lamdo sabe hodun hen sabe ngal dental goninga sabe ibe happy e lamdo jomirado e gonga sabe ngal dental so yede gonga ana settano kabaru lamdo jomirado lei ngalure nde woninde andon dum gonga ngal dental tawama le gallure mandirande kolosi kadu nde gallure nadu yimbe gondinbe tawabe le gallure nde ana wonno habanade no yara do kamuli dum woni no natira aljanna andon so wiyede gonga mi tawama mi hollita en kili kewde natugol aljanna lamdo jomirado o habidake e golleji meden lobbi yo e tawede eden gonini e Isa almasihu tafon woni ko kebirten beedi hen dum woni golleji lobbi di ngatten tiagal gonnal meden e Isa almasihu ina hedani e mbarjari meden den no sakirabe so wiyede gonga kanko Paul mo tawama o ma yetta lamdo jomirado sahabe no ngal dental jogori hore mudu mo wiido aye naydo sabi min kalanama kabaru gonnal mon Isa almasihu kanyum e jilli di jogani don seni be be fu dum gonga hala kudde mawde ana wodi haltaneden hala gonnal hala jilli kanyum e hala tijagol ko warata ataki faade roman kobe ana hollita en gonnal yo e ko nan en ko woni ko iwata ko nan en ko du ana iwa e biide hala lamdo ka den no sakirabe gonnal habidake e bolu gonnal yo e ko nan en ko woni ko habidi gonnal ana iwinira en e biide dewter seninde dum saabi hana ko mantoden dum sabi hana ko haboden e pene e ko nandi e mudum so en jehi yeso le bataki kanko Paul fa joni faade e korintun ko be arano do sura sappo e tati aye mudum sappo e tati do kanko Paul o mo holita en gongaaji mawdi hedande e bangal jilli mida yide le majjum sakiraabe jangen kabar majjum anni ko mo wiyata denno kulle tati ngoni duumotoode gondinal e jikke e jilli ka jilli buri de fu teddude dum gonga jaati jilli ana buri hunde fu teddude jilli ina wodi hande ka wodan fa abadadu dum sabi an hani ko tawire dum jilli sabi Isa Almasihu woni ko adi hollitinde jilli mudum mo tawama o mo mayina lutti meden mo tawama o mo hokka en gurnam keddotodam mo tawama o mo yafo en lutti meden dum fu yo e jilli makko woni ko habidi Paul wiide kanyum hebi nande kabaru gonnal ngal dental e Almasihu kanyum e jilli mabbe di be jogani sini be be fu sabe jikke mo ndesna don do kammo o dum fu ana habidi e do jikke mo be hebi tajoral ina wodanini be do kammuli o nden no sakira be worbe rewbe onon tawabe ina hettini kam hande kama sabe jikke mo ndesna don do kammo o odon dawra yaadi yeso e le gundal modon e Isa Almasihu tama odon dawra yaadi yeso e jilli modon andon soni on dawrata kabar majjum ndenno jikke mon wala fuko wodi yo lamdo joman faabo en e bangal majjum fa gasa fade am yaadi yeso sakiraabe ndardan hettudo masingaaji to o walla en foftirde e nanan e wogeji seeda kiyabo fasanni sakiraabe worbe rewbe so wiyede gonga Paul tawama e yettude lamdo jomiraado yettende makkonde ina hedanini e ko kolosiyan koobe woni dental gondinbe tawangal kolosingal tawa gollude ko be tawama ibe kollita jikke be tawama du ibe kollita jilli andon jilli woni ko heddoto hakkunde enen gondinbe de wonno jikke o en waran hewtude dum sabi jikke o ina hedanin e tawegol meden du kamuli non du waran e wakkati dental gondinbe ngal fu heban yaade du kamuli de wonda e lamdo jomirado tagudo en o tawirado o jikke ana hani ko tinno, tawirado o jikke ana hani ko dawra no yar yeso e leggonal mudum. So a gondindo e gonga e Isa Almasihu ada hani tawirede o jikke. Denno jikke o hoto hen woni ko dental gondindo ngal hebiridu mo wiibe e le hala makko kan saabe jikke mo ndesana dum do kammu o on kebi on jikke den nan don kongol gonga golde dum woni kabaru lobbo on kabaru lobbo yottinirama on no mo yottinira aduna o fuuni o mo way hono lekki mawnowi ndimowi bibbe munni hono non kabaru lobbo o worri hakkunde mon onondu e do dido halaji sakirabe ko kebeten famude woni so wiede gonga gondinal ana wayi fuddirde no famiri e le neddanke ka jonnon sabe jomun ana hebi tajoral e jikke mudunde sikke wala beydan yaadi yeso e le gondinal mudu ngal gondinal waddan jomun tinnaade yaadi yeso e le gondinal mudu ngal gondinal beydan tekkude e le yonki on neddanke hewtudo kabaru lobbo kabaru lobbo o woni Isa Almasihu mayani sabe hakkeji meden non gondindo e makko e gonga heban yafa muya lutti gonga hewbe meden ana andani o kabaru ka dun tan hejata so wiede gonga so tawi a gondini e makko e gonga ada hani yadi yeso e ko fotuda wadde ko fotuda wadde ko woni dowtanade kongol Isa Almasihu ngol ko fotuda wadde woni mawnude e jilli ko fotuda wadde woni tekkude e le gollal lamdo jomirado ngal woni sakude kabaru lobbo Isa Almasihu o le aduna sakude kabaru lobbo Isa Almasihu o do nokku do tawada fu nden watta so mauna nden watta so yaha yeso nden no sakiraabe dum wonno ko ngal dental gondinbe tawangal kolosia tawira o jikke e odo anya mawdo ngal dental tawira ana yara yeso be tawama nande kabaru lobbo Isa Almasihu o non be tinnike e yaade yeso e bangal maggal be tawirama hine lamdo o be hebi famude du non dum wordi aya jeddi nenno e ngaran e mbide ayaje de dum woni ko Epaphrase gollido wa amen korsudo waji on kanko gollanowo Almasihu konido hakkunde mon o o halani mindu jilli di ruhu o hebbini e mondi anni hen kasen kanko Paul o mo warta e kabaru jilli andon so wiede gonga jilli yottagumansa hando tawede hakkunde gondinbe jilli kanyum woni ko hollititta so wiede gonga faamu kabaru lobbo o hebi fayde le yonki meden nden no sakiraabe worbe rewbe yo lamdo joman faabo en yo lamdo hokku en fa handen yaadi yeso e tawede eden habbi e jilli mo kebuden e gondal e Isa Almasihu dum wala fu no hebirta tekka e meden so wana so en acci ruhu cenido golla li yonkiji meden no handiri njehen yeso nden no sakiraabe de ngarin e mbide ay jeneido sabe dum minen du gilla min nani dum min cerali e nyaganade on lamdo anni ko Paul tawa ana hollita dental gondin be ngal be anda e le habo kanyum e tidal kanyum e torremo be tawa e mudum fu be anda kanko Paul o mo tinidi e mabbe o mo wodi bamde anniya kanyum e haadi nyaganade be lamdo jomirado fa lamdo beydana be fa handen yaade yeso andon homo fu e meden ana hasindinne e hono de kudde dum woni nyaagaade lamdo joman fa bo en nden non jehen yeso mo wi ele halakan miden nyaago mo o hebbinina naadu miden nyaago mo o hebbina on hakkilantaako e faamu mo ruhu hokkata o joni kam mo fuddi warde e tiidalla tawaado leende do gallure andon yimbe de gallure ana yara ko buri dum hakkilantaako e ande wala e leede takki don fu denno mo wodi holitinde dental goddinbe faade e kolosien koobe ngal be tinno be wattana hakkille ko he mabbe ta be wada ko he mabbe hono jogi be hakkille ta be jogoro hore mabbe hono tawira be andal fa hibbi ka ibe hani tawirede leedin kinare deuter seninde ana hollita en kile kewde andal ana hokka neddanke hawtare ka jonnon andal tawangal ina hebire e ruhu cenido ngal andal andon ina heedi naadu ina tawire leedin kinare ngal andal woni ko kanko Paul mo tawa o mo nyaago lamdo jomirado hokkabe mo wi mi en nyaago mo woni kanko lamdo jomirado mo hebbina on hakkilantaako e faamu mo ruhu hokkata o yalla odon anda ko woni sago makko fa gasa enen bibbe adama homo fu e meden ina hasindinni e andude sago lamdo jomirado fa gasa nden watta so heben fayde e ndakam ko wurden le odo aduna nden watta so heben gollude ko fotuden gollude e le wakkati mudum honno handiri nden watta so en bonnata tawegul meden le odo aduna nden watta so en mursata tawegul meden li odo aduna nden no hono non fa handen eden kani tinnade e hono de do nyaagunde yalla e le ko ngatten fu eden anda ko woni sago kanko lamdo jomirado fa gasa aya sappo hono non kebon wurde gurnam belojam jomirado kawrojan e muyde mudum ko dum bangata naadu ko dum rimata ko woni nden en keban wurde gurnam belojam naadu welojam lamdo jomirado kawrojan e muyde mudum e do hunde fu lamdo jomirado ana handi e teddengal nden no sakiraabe yo lamdo faabo en fa handen e bangal majjum hokka en tawede eden dawtanodo eden darta muyde mun e le ko ngatten fu yalla faabango eden kewta dum e le wakkati mudum lamdo uritin hakkilaji berdeji meden hokka en yaade yeso e bangal majjum de lamdo jomirado heba weltade e meden do hunde fu tabiton e golle lobbo fu beydo don andude lamdo eden kani tewtude wakkati fu beydirade andude lamdo jomirado kanyum e sago mudum nden watta so fayde naadu nden watta so seyo meden hibba fa gasa aya sappo e gohu kanko Paul o mo wodi wiide kasen miden nyaago on lamdo naadu miden nyaagano on lamdo hokka on kasen sembe mawdo no bawde mun tedduude de mawnirini yalla odon tawire tinnitare e munyal fu so wiyede gonga e le majjum enen gondinbe eden kasindinni e tinnitare kanyum e munyal nden tinnitare yo e do bawde ruhu cenido wawirden hebude dum fadde meden yaade yeso sakiraabe min dardan hettudo masingaaji to walla en foftirde en nanan e wogeji seeda Thank you. dañ tiyaba fa sanne denno ko tawa min wiide do biide aya sappo e gohodo woni kanko Paul mo holliti e le hala makko kan mi en nyaagano on lamdo kasen hokka on sembe mawdo no bawde mun teddude de mawnirini yalla odon tawre tinitare e munyal fu dum gonga homo fu e meden tawado ina gondini Isa Almasihu e gonga sikke wala yalla eden kasindinni e de kudde eden kasindinni e sembe eden kasindinni e bawde eden kasindinni e tinitare kanyum e munyal fu nyaguni amoni yo lamdo hokku en de kudde fa hiba yalla eden keba yettude lamdo jomirado no handiri so en gari e biide aya sappo e didido ko kebeten famude ko woni kanko Paul o mo holita e lei bataaki makko o njettire babirado o seyo sabi o wadi o nadu o wadi on fotube hebude gedu e moddireji desanaadi nadu desanaadi senibe gondi e foyredi kanko yaltini en e bawde nimre so on nanni en nadu so on nanni en e laamu biiko kosudo cottitido so yaafi lutti meden o Isa Almasihu tawama ana yaafo en lutti meden mo tawama du o mo yaltina en e lei nibbere mo wadi en e lei foyre hebtende e kanko Isa Almasihu de tan dun sabi o mo nodda en yo en foyre odo aduna ndenno an haani ko njatten mo wakkati fu an haani du ko seyoden sabi yo dum moddere makko non so wiede gonga dum ivirali e do bawde golle meden dum ivirali e tawede eden ngodi ngari yo e do yurmende makko woni ko kebilden yo e do jilli kanko lamdo jomirado woni ko hewtirden di moddereji fu dun sabi ana hani ko yettenmo ana hani ko teddinen biiko kosudo sabi kanko tawa ana sottito fa hokka en yaafo mu yallutti tawa do ana gondina e makko e gonga fu sikke wala heban yaafo mu yallutti mudu yo lamdo joman faabo en e bangal majjum kanyum e jabande kanko Isa Almasihu amina
kettido joni ko le iwde e suudu radio transwar radio anni anditode amen 06 DP 2131 Abidjan 06 e suudu radio transwar radio le lampo hollu en wakkati goddo kasen tawe e en guri e en celli ce e ce e ce yi koy am